Guitar Records.
Mulungi.
Afrika Sunrise. Mulungi. Sunburst on the beat.
Mulungi.
Brenda.
Mukama Mulungi.
Katonda wakabi. Mbuli tosala chikuwa.
Yesu Mulungi.
Ebyo byakola. Nebikole myebimuwe.
Mukama Mulungi.
Katonda wakabi. Sawa chikuwa
ngambia mulungi
eyo byakola nebikole nebimuwe
January to December tazanya katemba takola byabukuzo no Yesu talimba yagamba ye mubumbi era yenze bumba yeah, yakola lulira bayakoze na bino yamponya lulira bayalwanye netalo muyita mulwanyo mulwanyi na migei bomwe sigabo mwe kuwatakola nembaga
mukama mulungi
katonda wakabi mbuli tosala chikuwa
Yesu mulungi
ebyo byakola nebikole myebimuwe
mukama mulungi
katonda wakabi mbuli tosala chikuwa
ngambye mulungi
Almighty Jaja is my redeemer. Alpha and Omega is my protector. Everything you need, just glory Father. Just glory Father.
Yeah, yeah, me now.
Just glory Father.
Alright, eh?
Just glory Father. Wami sing si, yansanga mketanze nga siya malas. Akola kusupidi tayina wasiwasi.
Mukama mulungi.
Katonda wakabi. Tosala chikuwa
Yesu mulungi
Ebyo byakola nebikole myebimuwe
Mukama mulungi
Katonda wakabi Buli tosala chikuwa
Ngambye mulungi
Ebyo byakola nebikole myebimuwe
Yakola lulira bayakoze na bino Yamponya lulira bayalwanye netalo Muyita mulwanyo mulwanyi na migei
Almighty Father is my redeemer. Alpha and Omega is my protector. Everything you need, just glory Father.
Mukama mulungi.
Katonda wakabi, mbuli tosala chikuwa.
Yesu mulungi.
Ebyo byakola, nebikole myebimuwe.
Mukama mulungi.
Katonda wakabi. Sawa chikuwa
Ngambye mulungi
Ebyo byakola nebikole myebimuwe
Mukama mulungi
Katonda wakabi Mbuli tosala chikuwa
Yesu mulungi
Ebyo byakola nebikole myebimuwe
Mukama mulungi
Katonda wakabi Mbuli tosala chikuwa
Ngambye mulungi
Ebyo byakola nebikole myebimuwe